unastahili Bwana, unastahili kuabudiwa. MC Tiego Kenya, pokea sifa na utukufu Yesu. Yesu, I worship you Lord, I glorify you Lord, hallelujah. Unastahili kuabudiwa, Mwokozi Yesu uinuliwe. Unastahili kuabudiwa, Mwokozi
Fadote Yesu, nastahili sifa zote Bwana, unastahili.